Ai he ho wanite o ape fika telefoni o telefoni line ke mo fetu taki mai mo o mai ya ho mo roto mo mo popo aktara mo nu fa gris masi pe agoia ko fika line ai o ko e Fika laine, koe noa hiwa, varutaha nima, varutaha no noa. Noa hiwa, varutaha nima, varutaha no noa. Ironga koe hataha be ke fie, whakahoko, hapopo aki he ngalu ea. Kwa tuku atu e taimika ki kubotoro, kwa kufato ni a, kwa fufua taimi e ni ke wako wako ai. Ke utariangi ke ati ki motoro, he mea kato pingu mo roto ki ai. Whamore more, ere aki, a erea, whaingofua, ma whakapapa, kwa huko tawanga mahe ni a whatawangi. Iwi me marohe o tua kau moki tau toi houani. Pea iene pehete u whakafi, whaifakau, Ane whahafua rotu kakate utae at peha whasi ospe o angarewa whanga maria ke whaifikau he ho wan.
Yeah, I'm going to find out what my...
sai te whakahau kwa atu pe ka whuarotu taimi ko ene Koe lai ni ia, anna rau aruka noa hewa, waru taha nima, waru taha no noa. Noa hewa, waru taha nima, waru taha no noa. Ka te uhoko aruki he pōpoaki hoko, ko e ni, whakahoko atu ia, I he, ni mat, Koe raki pōpoaki o atu ia ki he whamiri koe ni, ki whamiri matakaiongo, whamiri purotu, pehe, ki he whanau kotoa pehe, whamiri o siopi lawaka, māma moi whanau, whamiri o watikani, tatila da moi whamiri, ka ingalotu si asiotonga, Pehe ke whaifikau, whaifikau lere noa, pe me kai ngā kotoa pe he wāhe ngā manu aripate. Whatawango wā lere a te polokalamani, ka ke ilo haha whihara ki, ka ke whanongoe. Me a kotoa pe kuhoko, ka whaipe e kurele itaha, Ataki peki popo aki tala monu fa Christmas goeni. Ke family koto apie pez mori e kina. Ke vahe pamastoni pehe ke asion saurala moala. Pamane fa nao me family ki hemeritone. Pehe ke a mereana taurava. Sony, whanau kotoa peha taurawa, mai kainga lotu o siasi o tonga I Hamiltoni, mangai wahai kotoa peha. Peha ko ate pōpua ktala monuke ati ki moutoro, whatawangi, hifu mai marohi o tua ko tamai, nen whakoloa ki moutoro, rotonga te uatu ko eni ko ahau, wike eni, mahu inga ni ke wika hau. Pehe ko atu me pōpua ki tāra monu ko e ni. Ki Australia ke family whono, malolo, vea tupu, whanau whai ngā nuku. Pehe ki a mote ki ai, pā me kriati ue shiri moara me family. Pehe ke family turi ki mafua. Pehe ke family monu. Kia mamau matila me whanau katoa peki lota meri poane. Tonga katoa peki meri poane, sene, mungahi. Wahai katoa peki, o atu e fasko ni maki moutoro me tala monu atu, mo mauha wiki enderei me mo uifesia e hoko mai alo ofeina ke whakoloa ki tautoro.
I'm not going to be
Maro, maro, ko rebe ke o adu ki whakatoka ngā ko e ni, ma heino ko e. Ui ke e ni au matatahi, pa koe whahenga ku nau, mo ui ake of. O, noforata he matatahi, pe a koe whakatoka ngā, ka hui ke ronga I whanau, whanbego ate pōpou ko ni mwe nai nai. Mana tu I ke ai whanki mon manu o kuia I Nusilani ko e Shen Fry, Pea ko nau puna koe he matata he ungata pehe. Fatu fuofua ke kia I wae ki lalo. Pea ke ate I wae fai kia ke fatokanga atu ki longa I whanau I ki. Ko aru ko mamaru I taimi au ke osi ae o no fitu pe aru ke kaupo uri atu. Kai taimi au hofi ai he Shen Fry e ki whanau. Pepe he whoko atu ai pe me pōpō ke kautou rekere ka kotoa pe mō me a mai me api. Ko hi aki mō tōru ke aha mō ngai fwoi a kāu. Mō tau hi ko hi whahenga kua maha ke ke whakasino. Ko e taimi eni ke ke whenga ka kua hato nō nō ho ngai fwoi a kāu. Mantu I e tū tōku ki kāu ngāo e potu ngai mō ui. Tēnā tōki whoki mai I sānuari ki hoko atu e ngā ue. Pea koe, whamanatu pe ea ke ki mōtou kautou reke reka. Pea ke ki mōtou o manako mau kawa mā lohi. Manatu I pureanga fōu eni mo e nau rao. Pea o ku rāpe ki tāporo I mō oa o ka pau mau ki ta he haram te kona pe mau huakawa ia. Ma mau e re alao e hara. Kau kohi pia kia kita kaikehe ngai aha nulahi ai whatu utama ki itahai I he toutai I he o kui ka noforata he matatahi whatoka ngātu ngā ohi mau pia mo tōtō o e mea marui marui kita me he whaingata e a he matatahi me taimu o ai kaka whahinga ni O noforata ko hui koi tau mātau fia fia mao ai e nau ki mea. Ka heni behu whatoka ngātu pia kia ki mōtoru. Mōtoru oku. Nono e māna wā. Hana tui mau pē. Sio he toke tā ake o ato ha mōwhanki. Pāmu ngāu e aki. Yono toka ngai ki nā aki mōtoru. Pēhe. O ati kupopua ki tala mōnu ai pē. Ke take a ki e uho, ki a maka pairati, me ka ungawe kotoa, pehe ka tangi noa, kaita eifo, pehe ka hawelu lahi, tua koi kula, pane pasha, ka ungawe kotoa pe, ae, mangalo, fatawanga ke loto loto I ma upe, ofa hatau whamoui, aenu te uhaere mai ki whamanatu, Kāt, mau ha o wharahi a kumoto me hounga ia. Me a kotoa pia uku mahau inga he ngahi wiki koe ni ta tau te whito ki he wika hau. O atu pia pōpua ki tāra monu koe ni ki a kuri kātoa hoa me whāmiriki. Ki he matahatahi uku rotonga whai atu e nau tō tai. Whatoka ngā atu koe hi kwa kia rewa ua taha. Moe tahi me hoko e whakatu tāmaki. Kaike hanga ku fatoka ngam a mau pe te unga malui vea whamanatu ke rungo tō tō ngā e longa I whanau na lawe a koe ngā hitai fatu tā maki en pe ufie fia whatawange whakahoko mo uroto mo mo whakaukau ko toa pe ka manatu tari whaki mai embrens me potunga mo ui te whai hana whato ngiake a taha pe hukitonu e ngā whainga taa Pe pōpua ki tāra mōnu whakismasi atu, ke ngahi Rest Home, o kaua e Rest Home Christian Hospital Trust, kea. Whataua ki ka inga tonga katoa pe whakamalo ki whakafne whai meka te au. Koi koi pāti krismasi, ai Rest Home e kautou leke rekai. Pōpua ki atu, nā tolu atu pe me whakamalo, whataua ngi. hokosia wiki e ni kwa ni te teo watu wa ipeke wika uke aho maho inga mafika uruaki kwa ia ke lotua mfaka manatua mabeo faka famili faka fe lau maari otua kia tiki mwotoro kwa toa pia watu wa ipeke ifasi kwa ni hoko maa ki mwotoro.
Hey, we're starting.
Kore ai bete o atu e pima ngai pōpō aki koe ni. Ihe tamai o iki koe ni, ko tō masu tau ngā kawa, whatawangi ki ki maoha. Wiki en lelei, wiki en te te o atu ke aharahi. Wiki en ni, whatawangi ke, tāpe ki ngā koe, o tua mo whānau me whāmiri kotoa pē. Pea ke manatua ma upe aru ki he lotu. O haki ai, pia pia he eiki, ia e Tomasi, popak taha monu ufafonga e atua, kuau tewi taha voksi na monu me takai ongo. Pia me taha popaki, ofaki ahti koe, fatawangi ta toi felongo aki, tai mfanga maari e kuhanga mai me muana. Pia he watu monu ui atu, kurupu kautou rekereka, ai uruhina, kia tāni, kia nārina, pehe kia sione whareawha, kai pehe kia siausi o tunuku, mō sese, pehe kawai pe mwe ui tōu, wha apāpāt mwe hawasia e pūre maa maani oni a o tua he ui keni ki hohoa o whaanga. Pehe taramonu atu ke toenga kulupu kotoa pie, ke toa pasifiki mo te ngata he ofa matapa amna koura ai pehe ke kautaki me kautaki lotu kotoa pie fatawangi hifu mai ma lohi o tua fungan maani onna e pie kia o hifu morimori a koe boa fa maro atu whainu maarie o atu a kia fasi koe ni.
Oh,
Atuai pe ki popo aktara monu ko eni ki famili ko tope o piso pe ha harafuka pe ka palo harafuka fa nau me fa makapuna mo ki nau tolu ko tope fa nau a paura ka pe ki he ka utaura i klahi ko tope he wot mani aripate Fatawan ke mumba o ha weekend falau mari he weekend go eni tara monu atu ke ki moto te te wai pe mata pa ko la hi fo mai aro o feina se a mo ta tor pe go hu fe ki la tu ai pe la tor go to ape va he nga weri nga toni na fa fe tu taki mai pa pe he fo ki Nga he kolo kotoa pe in lof, pe he ki he wahe lotoni. Isma wes, pe ke whatawa ke he tonga kotoa pe. Mufanongoa mai polo kalama. Ke tokanga ki na pia mufanonga, ai he hala, pe a ke mauha. Uki e ni whakafofa, whamonuia mo tohe o tua koe tamai, maono alo mai lau maari e. Toena weekend ko tau taimi oshua tolu me he valu oshua tolu me he valu tau programa tau ngata pe tau wadoa ki he hiva ka o atu pe fas ko eni ma ki mo tolu koe tau taimi, koe hafito tonu e ni ahiwa. Hafito tonu e ni ahiwa, ki watpe ki taimi koe ni, me wha manatu watpe e whanoa he hala, ke kau whakauri, pe mō ki mōtoro katoa be whi mō e kina, ave aki mea ofa, ke mō ngahi kau ngā api, ma me mi pa ko tope ho mo ma fa mi fa ta wang he fo mai ma yo ni fa la to ho mo ata mai mo mo fa ka wa ke mo fe o fa ke na he a ha wo ni fa ma no ni ya ke mo to o at la o mari to to nu ke mo mo o ile le si na ma lo pe mo to lo ma fa ta ta mo no fi na lo pe ki ta ta pe ta ma fa si go ni faka wa wa faka la la wa ta u polo kalama o atu e pe ki fa shoko ko e ni Sae ho toi ni mai ni. Pea toi ua noa ke. Mea ko rau fai ngu maria ni mo ke whaka osi atu whaka katoa I poro kalama. Whamaro atu ke ringi mo tolu ko toa be. Whanongoa mai poro kalama. Mo ki mo tolu ko toa be. Ma fuong fe mo eki na fe whanonga aki. Whatokanga mau be. Mo whaka uri whanonga he hara he moto wei. Nau tolu ko toa be ki no. Ka pe he ke wahenga Hamilton ni o fai atu aiki, wearing a toni. Atu e kupo paktara mo nūmoe, whakamaro o lahi ki ariki mō tōru. E lua tō ofa, bro, tō bau lalo, moe. Whakamanatu ki ariki mō tōru, tua uri tokanga. Ngō yongo shia, Afrika warau, whakamaro o roo. Pia pihe, whiwhia, mo whakamaro atu, ki ariki mō tōru koto ape. Pe ke ngā luo pe, wha mori mori e anga tamai o e kini. Fua fua tau mene u whakahoku whatongia, te kai ki aha fu tau kei whiwhi. Whakahoku e polo kalama, I palopare mai laine. Hanga koe lau whai pe, e kurere I taha, koe potopota niu pe, niu mui pe. Whatau wake, hoko shia wiki e ni koe ni. Whakaiwi a ki mō tolu. E maaloha e o tua. Ata e pe tau whasfakaosi, pe whata pui a ki tau poro kalama, he e fia fine.
There are ways back.